impilo ayikho lula, nama ngikomsuba. Inkosi sinika ithuba, izinto ziyaphenduka.
Ngixolele baba, ukuthathwa izinto zomhlaba. Lobuhlungu engibuzwayo cut me, so wakhe stethwa bathi umhlaba uyahlaba. Bengihlala ngiphilele ichomi, ngi-up enough nabangani. Thinking these people are for me, got niggas behind me, yitayela zifani. So I need you now more than ever, connection is breaking. Please plug me back to the server, cause I'm feeling like I'm drowning. Tumile umkhumbi kaNoah, angikhulum ngoTrevor. See, I know that your word is bond, but under your roof akuna statement serenity. And even though I don't deserve it, ngiyabonga ithuba lokuzama, so I can repent.